MM Beats Music.
Hit a for Beanie.
Exclusive.
Thousands.
It's Polly G on the beat, boy.
Ah. Mwalipo kushiba kutila na mfumuni newa kapu na mushe. Tuope ponaba shitena bale pusha kutila kapu na mushe. Tell them mwape mchinsha dizovu kupelo kujusi mfushe. Ndeshtila mafanza batesha batasha kufaa tupishe. Ah. Tuwa mipene chala toteni. Memu kari nine toteni. Ale ni tuwa mipa toteni. Yeah. Hako dinje na lepo ye nafika apu. Nifu niko zifaka apu. Pari ya ube umma penda kutindie bakali ndine example. Nifu nikiwa pasi wako juice. Ule mapandine boss. Respect of course. Bene bama bazi ndise masosi. Se we deserve witani wa fumu. Styling mwine wa fumu. Beba masiri za fumu. Ndina mkiri na live in a room. For competition ise ni my daily win. Feature ni pase mapini. Talk really cheap if you want talking money. Better shut your mouth. Keep quiet. I'm doing the ladies bad. Kunondeba chitanga guy na big G. Pure for na mazuro through. Kariboni mvela mambala dig dip. Malevo stem pepi. Sunga kwa na ukari baby. Na upatari weo pepi. Hange ojuo photocopy ah. Mwalipo kushiba kutila na mfumuni newa kapu na mushe. Tope ponaba shitena bale pusha kutila kapu na mushe. Tell them mwape mchinsha dizovu kupelo kujusi mfushe. Ndeshtila mafanza batesha batasha kufaa tupishe ah. Tuwa mipene chala toteni. Memu kari nine toteni. Ale ni tuwa mipa toteni. Yeah. Fikile kale ineno mpato no tuma rappers tuwa mailo. Ma office ni mubuse for rap ni job te changalilo. Ni weo no ni tikati tipike delivery ya mudilo. Ma bazi ni jibanga phone ni fully charge delo ya nililo. I'm setting the bar sala chino chaka mita ifu ni kopela. Zeno ni muliro ifu ni kongala iti sepene tima dropela. Uniqueness na kastao tika rapper soba yopo tikopela. Don't compare me kulibe nonga pala ni tevitsi na polopela. I'm feeling like I'm the king and the female skin mupando na tenga. So savava ineni napita kale mugemo lowa eso chinga. Hapa na speedometer yanga ni Ford. Bebe ni njinga. I deserve the credit ni pesa manda tutotele wiran chinga. Mwalipo kushiba kutila na mfumuni newa kapu na mushe. Tope ponaba shitena bale pusha kutila kapu na mushe. Tell them mwape mchinsha dizovu kupelo kujusi mfushe. Ndeshtila mafanza batesha batasha kufaa tupushe. Tuwa mipene chala toteni. Memu kari nine toteni. Ale ni tuwa mipa toteni. Tuwa mipene chala toteni. Memu kari nine toteni. Ale ni tuwa mipa toteni. Yeah.
It's Polly G on the beat, boy.
Exclusive from butcherwap.com.